Ya zile telele na vione nanje Kwani chokera kulia mapakadi Biki bambo mkera mafala ni bouncy Soka ni mbaya kizaru ni mashanti Stila kule na hafa
Ask him alone, ask him alone
Telela na vione nanji Kwani chokela kuli ya mabakadi Biki bamba mgelo bovala ni panti Saka ni mayadi nzelu ni mashanti Stina kule nabo
Stina kule nabo Stina kule nabo Stina kule nabo
Stina kule nabo
Stina kule nabo Stina kule nabo Sati uone lamo stina kule nabo
Shongo la kajira second hand Mambo nite mama shorts yabo mablank Na zile tela ne mwine mayadi kushanti Ma pockets fat fulu kwendo ya elephant Na viona pena kula Nike na mapuma Celebrate ya monga graduate pankuruma Life inankala ni mbuya paka puna Monga kuliwenea na osha chenze choyuma No lie, si venze laka Tezo gona pasaka Magamba kufovala wanu pea patya patya Malege ni mumuko si replaced by cheni Na kulu ya wagai fulu tiri kuka Kampeni, osa ni one lamo nganisa mwapa mapix Stina kule na vova ma iPhone Stina kule yo menyana na bagai Life yonze tinakulo panga masagai
Kuna zile telela na vione nanji Kwani chokela kule ya mabakadi Biki bamba mgelo vova la ni panti Swaga ni mayadi nzelu ni mashanti Stina kule na vo
Stina kule na vo Stina kule na vo Stina kule na vo
Stina kule na vo
Stina kule na vo Stina kule na vo Sati uone lamo stina kule na vo
Download it from mylovesaidmusic.com
XYZ Entertainment